Okay, can look now.
Remember where you got it from. Zambian Music Plumbers, though it's CO.
Saliwaka nilila tola kale baby laleni salivona usani lambira kwa lizolaka nilumenyola kale baby laleni salivona alizolaka kimo swala mate ni kimo uta temperature ya lila to my dear alizolaka kimo swala mate ni kimo.
Kimo, swala mate ni kimo.